Studio Tamani, Kede Kabaruji Ame, e Fulfulde.
Talatare sappo e goo lewru février sappo e jeɗɗi yamde jaɓɓirima silimaji capanɗe nayyi e joyyi keraddande mayoli laamu kuriyance région mofti jottinanoɗo kabaruji ɗi yumor wayi galo kanko noddirteɗo Seydou Mbow wonto ɓoggi jamɗe to sikiraɓon compititi wide kanko hoorejo leydi ndo Ibrahim Boubacar Keita o wayniti haala kasen o holli tiru wattu jonomo yeeli haldude e jaadinkoɓe ɗiɗon ɓe yaddagali kañi Hammadou Koufa wattu jono wiyama won vokal gondugal e yiyede ley whatsapp ngayiɗi kanko yaddagali o holliti wide ɓe awa haldede fe so ni sariyaji waɗaka le nokkule goɗɗe le leydi malindi ñowmo noddir Crimée Congo jenoɗo nokku noddirteɗo kerale laamu kuriyance holi tan wiyede ko yata yimɓe ne jenoyom kañi en keddile hen wattu joni o jenoyom woɓɓe kasan lelile suudu doctororu motti caggal ko winduno le beme ande to hooreji leydi ndi o gollatto jaati kanko noddirteɗo coggum Boubé Maiga o holi tan wiyede beete hande sariya makko waɗi le nokko ɗiwon sembe kabaruji ɗi min jogui noon ɗo kikiɗande ɗi bisimilla moɗon e heɗade kanko Ibrahim Boubacar Keita altinere keñen hollitan wiyede o yiide ɗum yettinoɓe kabaruji journée noddirteɗe RFI kañe France 24 le majjo o holli tiwide wattu joni ɓe jeeli haldude jaddinkoɓe ɗiɗon ɓeɗo woni yardali kañe Mouhamadou Koufa micciteɗe wiide ley ko ƴaɓɓinoko no o holli tiwino wiide ɓeɗo yimɓele ɗiɗon ganano halditeɓe fe wattu joni o wayliti haalaji makko ɗiɗon gorrino hollitan wiyede ɗuɗum keƴaɗo hoorejo leydi ndi o le wudde leydi Mali o wi o nelino yimɓele kanɓe yaade yiidude ɓeɗo yimɓele le oɗo nokku ɗon le wuddu leydi malindi le on ɗo wattu fu ɗon pelle luttidirɗe laamu o ɗe kay kollitiɗo laamu o holliti hono wattu jonan hoyfi jaati no golleji muɗum ɗi gorri fa keɓen famtade keɓɓe Mamadou Sama Seku
Bakar Diouno yimɓele yuɓe nder sahel ngel naya fof no ɓeydo yaade ndenno Ibrahim Boubacar Keita holti wiide an hani Bakar Diouno o dawra no ɗum ɗo fof wawata hucinede hoore kabaru o tiɗiri fof an hani dawren no telaji ɗi huncirte alal andi ko gollam gongal muɗum min e woɓɓe yona fi komi indal ne mi labi de yoni ko ɗatti dabareji tewte so banggal pelle hirduɓe laamuɓe keƴaɗo haala ngal ɗo dental holti wiide joɗade e jaɗinkoɓeɓe wona fi dabare muɗum e wimakko oɗo agña kaldal fewde groupe e jaɗinkoɓeɓe no hulta basal gouvernement o fewde e turusi en ɓe keɗɗanna no huntugo
hande le miloji amin homo min mbawi haldude yiyade Ali Amadou Koufa ɓe woni yimɓe kelɓe e gonduɓe helde leydi bonduɓe yonkiji joddade fami kalde e mabɓe hande woni hollude kaɓoto amen ɓe wala sembe le emiloji amen ɗum wona dabere moƴƴude
an hani miccitina wiide kabaru ndenagu le wuddu e sahal leydi Mali ndi natti ɗi fa hande to lelle hoytunno le région gawo sikkitaɓe jaɗinkoɓe hulɓini yimɓele hewɓe yaltude le wuuro mabɓe le sahal leydi Mali ndi larme leydi Mali heyɗintinade immike kikkide keñen nder gallure gawo e yaade kidal nde ɗo yigare mobilaji temeɗɗiɗon solasaɓe e kañe minisma e kañe ɗum diwoji kayboji dawol ngol no kani yottade nder gallure nde ɗo e ñande aljumare ɗum ko holliti président Ibeka
wattu joni wiyama vocal gotal ana wondi e matelle beme andi ɗe ngal ɗo vocal ana wondino e yiltade toon ko ɓooyi hollitamede kanko ɗum iyada gali o jaati wondi e halde toon o wii honno faɓe kalde laamu o kay kaldal wala toon fe so wonani sariya waɗa ley nokkule goɗɗe le leydi Mali ndi sariya dewtere lanɗo nde sarire toon keɗema kanko iyada gali o jaati komo sifido hen do facci tan Mamadou Sama Seku
patti fay goto mila wiide na wawi halnude min haalaji junitiɗi patti ɗum nanga hakkilo fay goto kala jiɗɗo jodidade e meɗen banggal kaldal ana hani tafun jomum jaɓa e aslama en patti fay o ɓama anniya yewade on ɗon nokku o saabi le hakkillo kala leyɗe pilide amen ɗe ɓe jaɓanta kaldal sowona sa a holliti wiide jaati ana wondi e nuwal séraji leydi so ɓe dardi min yomi gaɗa jooɗa haala gasi kinatoɗo kabaru dewral amen anni kala wattu so eɓe kajami ka noon min wajibinan dina nafowo jamare amen sariya alsama en golle e ley leydi Mali ndi fof madum leydi dental nokkuji ɗi sérena woodi e ɗi dinaji goɗɗi ɗum no goodi hankkasin a baɗa min jaɓanta desowal mombinnaku dillo dow meɗen
sikiraɓe fa keɓon kabaruji amen ɗi fo anni dow whatsapp o numéro muɗo anni capanɗe jeɗɗi e jeegom capanɗe jeegom e ɗiɗi capanɗe jetti e jetti capanɗe joyyi e goho na numéro amen wiyamo o mere mere on keɓan toon ɗiɗo kabaruji fo 37 321 gellel noddirte ngel Sidiki Kanda idum le commune ngonkoro li lamu bankasi wiama bette hande won himbe le joine kaborde kany en nanni ton lamu kobe wonbe tobe wakande minute en de collectivité dum gonga jatti wattu jona be kala gal gadar himbe no foti keddile hen dum e tayde fu won yottimbe do kabaruji di kay collectivité himbe civil en ko yata nayon keddiki le hen dum won kambe nannu be du himbe mabbe jeegom keddiki le odo kasara nyaw wattu jona mo noddirte crime Congo jiyanon do nokko noddirte kerali lamu kurian sa region mopti wattu jona be himbe le jiyanoyam kany en keddile hen himbe le jiyanoyam wobbe kasen do non gondi e sawre le sou doktoror wondi to mottito kedem kanko docteur Bakari Koni Batra wore o yo kumini do kabaru dido nyawuji le lamu motti ko ma sifi do en do faccitango Mamadou Samaseku
sur les 18
do himbe le sapo en getto tawrabe nyaw o dido na jiya 12 goto kay heddige hen le sou doktor tarabe goto to sou doktor konna sapo en jombe yobbe kera gonbe le sou doktor kuryanzi hakude ibobe jeegum on kay mayde tawbe le galle mabbe faddi mabbe yottade de cul doktor hewti tagu mesaji nyaw rabotodo woni ko ya e mabbe denno be do fuf limtete yimbe le yobbe badde nyaw o denno maybe tatumbe woni yobbe le sou doktor su bangal kambe nyaw be kay wakat jun o den gikani cellono be jati tagu mesaji nyawdi fuf majji denno so hondo wadi tan neddo na wawi jati wide bural hebama hewti kabar mudun hani haybede saben hani le wattu juddo patti fe mum mate nokku goddo den woni ko wawta hultare wide kabar nyaw o niwki sanne so wala dum wakat jun o kay nokku na deji
le hitane 2019 yimbe le heddibe le basiji wombe le leedi meden de holi tan wi'e dum wada no fe wakande tiida laydi putno le hitane 2012 non fedde no ta dum won mumner wacci wacci holi tiwide le leedi meden di wattu jono de do fedde ONG be bi sariyaji di furdu wala ko yeltina le hen yalla yimbe le ngabbe di do kasara jannabe yeso sariya fa kebe famtar kedden Abdul Karim Sow
e wi de kawtal daranende fodde ade human rights watch yimbe jom kabordo en bari fodde yimbe temede nayo cabanu joy en jeegomo hay sukabe en hen temede kewde yimbe wobbe warama be barminama human rights watch sembini kadi wonde njanguji di mbada ko do civil en kanye e konunkobe to funnange e hakkundere mali deftere human rights watch ni holla kadi wonde yimbe hewbe jeyabe e pelle serdibe be njokki hulbinde e warde yimbe sibi yande mabbe yimbe gure de ni njokkondiri e konunkobe be deftende ni holla kadi wonde serdibe be mbaji bini dow ko e yimbe gure kewde yobbe dew e seriyaji mabbe human rights watch jofi ma chuudi lekon temedjeedi tapantate joyi guddaadi ko ini holla wonde sukabe ujunaje temedidu noga sen joyo ujunere kandani e jande ndido mbadi e wiide walde de woni sabab bungol fodde aadi e gede yimbe barnibe fof ndido mbadi e wiide walde de woni sababu bungol fodde aadi e gedal yimbe fannuji di fof nde sembini kadi wonde konun kobe mali mbari ko buri worbe chapande jeegomo sibi e faamu ya mabbe ben worbe ene jeya e wallobe sernibe dinal islam be ko sakiti ko walde de holli wonde golle nyaawoje de ene leeli ha burti yimbe he be nani choka ko boyi ha joni be nyaawaka caggal dum fu ala ko witta e hadeji hakkune leddi e pelle de kanye tonangeji burtidi baddi tondi
kanko gonno yottinde kabaruuji kiddol do horeji leedi ndi gollan gollata do holi tawere ceggum bubbe mayga bette hande sariya makko waddi le nokko miccitede wido wonko windono le beema andi do holi tiwido kanko horma ko wofuno so o windi ton caggal ko yopono ton golle ko kede gote avocat e makko be caggal ko sariya o wadi ko kanko no dirteedo dum woni Aliou Abdoulaye Touré o ko mo sifido hen do faccitango Mamadou Samaseku
notre client vient d'être condamné
client am o dukirama hitande suudu kaso hewti min keba juude mabbe yo yopite denno dum do woni asu amen denno wakati dum dum do latta sababu yopite hoto galle mako e hakilojis o alhani kabar mo dum dogoroni enne dum fuf bangal tobere tapane joy e jetti sariya wol do wara horeji pacisno kabaru hinade golle mo hakinaka denno go hello woni ko jis o holiti e do go dum woni ko wadi jukugo fewde e client amen o woni hitande sudu karso
Studio Tamani, yo Babal Lamu Leyde Suède, Danemark, Suisse et Fed de l'aide Europe.
sakiraɓe nden ƴelo ne les raison ngaji meɗen ɗi en puɗɗiran ɗo seguroɓe kollitide arkillaji kañe koɗɗe ko suka pijirta fa yettoyo moto ngaji ɗi koyɗi tati e foti ngaji kañi e yettoyo machine ngaji fo hollitama ɗum fabirama rewɓele ɗum wonɓe worɓele muɗum keddi les basiji rewɓele ministére gonɓe le oɗo nokku waɓɓe oɗo golle suudu ministre humnidu kabar himme e yurmede le leydi meɗen ndi hollitama wede ñamduji duɗum won ñamriji ko yata tonuji jaggom hokkama le oɗo nokku ko watta le henan yafa e millioji capanɗe jeɗɗi sefa se yuruɗe gardan fa ɗo sigaso ɗo fa hande honno balleguji ɗi gondi e waɗirede no ko yata ɓuynay noga e sefa wiyama ɗum radio ñeta gonɗo to o yaltini wattu joni so faabi yimɓele ñonguitiɓe yuɓe le nokku no dirteɗo danga iɗum les région mofti yimɓele wonɓe toon ɓe kollitide beltikile oɗo galle sanne ɗum woni keɓɓe oɗo balligu e garan kim timminiren ɗo en songo ɗo hollita wiyde soko jokkolle goto yomo kanga no o walda hakkille makko wiyama o wari toon mawni ko laaɓi do o wariri ɗum oɗo soko jokkolle goto wiyama inni ko do o yuwi ɗum toon laaɓiki wattu joni o an hakkude gurdam e mayde an lelile suud docteur or wondu to gawo to oɗo kasara waɗi le nokku no dirteɗo labbe zanga iɗum le laamu en songo sikiraɓe ɗo kattin kikiɗande dow kabaruji meɗen ɗi min jooti on sanne ɗo mawɗo mo tawede le mali fo e mangal muɗum fa nde fati jee fe nokku o nandirɗo no ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalamu